نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تدغاليبي انكاتيكات موكام بلانا زا وبينو ودرود وبينو وشيطة درود كن فلنا زبينو نتميك محمد مدسندين تندلي زبيتي وي موتو حديث ياتو با انتاوينو ndiwone na kuti chizindikilo chokhala ndi makhalidwe oyipa komanso kusayamika nthawi zina udzera mmakhalidwe athu muzochita zathu zimangosonyezeratu kuti ndife anthu oyipa ndife anthu osayamika ndiye timve mu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuti kodi munthu oyipa munthu amene ali ndi chikhalidwe choyipa komanso munthu amene ali osayamika mwa asilamu ndi munthu utiyo sayyidina Qatada rahimahullah akufotokoza unena kuti mtume sallallahu alaihi wasallam adati ndi chizindikilo choti munthu ali ndi chikhalidwe choyipa ndipo samayamika ngati dzina langa lachulidwa mmasupa ake komano wonyelenyaza posawerenga durudi usamfunira zabwino mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam monga munthu wava dzina loti Muhammad ndiye osanena mawacha ona kuti sallallahu alaihi wasallam ndiye kuti munthu amene basi zikungosonyezeratu kuti ndi munthu oyipa ndingowonjezako kankhani aka ndipo kamutu ka mutu wa kankhani kamene kandiwonena kuti uthenga wa Sayyidina Saadi radhiyallahu anhu upita kwa asilamu onse mkatikati mwa nkhondo ya Uhud mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafunsa kodi Saadi bin Rabie alikuti sindikudziwa mmene alili kenaka mmodzi mwa masahaba ophunzira a mtumiki sallallahu alaihi wasallam adatumizidwa kuti akamuyang'ane Saadi radhiyallahu anhu adapita pamalo pomwe anthu ofera ku nkhondo adagonekedwa amene ndi mashahidi adayitana mukuwa uku akutchulidwa dzina la Saadi kuti mwina adakali moyo malo enake mkatikati molengeza kuti watumidwa ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti amuyang'ane Saadi radhiyallahu anhu adamva mau chepasi pansi akuyankhulidwa mofoka kuchokera mbali ina adatembenukira mbali imeneyo ndipo adampeza Saadi bin Rabia radhiyallahu anhu atagone mchigulugulu cha anthu homwalira ali pafupi kumwalira Sayyidina Saadi radhiyallahu anhu adamveka kuyankhula mawu oti mundipelekele salamu kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamodzi ndi uthenga uwu o mtumiki wa Allah Allah akulipireni malipiro ochuluka kwambiri komanso okongola kudzera muduwa yanga mwa ine zimene mneneli wina aliyense sanalipidweko kudzera mwa duwa ya womutsatira wake wina aliyense kenaka adamuuza munthu amene adatumidwa kuti akamuyang'ane uja kuti ukawadziwitsa asilamu anzanga kuti sadzakhululukidwa pa tsiku la kiyama ngati adani a chisilamu angamufikire ndi kumupha mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi kupezeka kuti iwowo ndikupezeka kuti iwowo sadamwalire iyayi asilamuwo ndikupezeka kuti iwowo sadamwalire mtumiki sallallahu alaihi wasallam akuphedwa pambeto pa mawu amenewa Sayyidina Saadi radhiyallahu anhu adabuma mpweya wake womaliza ndi kusiyana nalo dziko lino lapansi masahaba radhiyallahu anhum adasonyeza kudzipereka kwawo pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam uku atavulazidwa mabala uku akupuma mpweya wawo omaliza adalibe nkhawa ina iliyonse apa lilime pawo ndipo adalibe maganizo ena kuma kuganiza za mmene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalili Allah subhanahu wa ta'ala atimpempe kuti atidalitse ndi kutipatsa mtima womukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam ngakhale kachikondiko katakhala kochepesetsa ngati njele ya mpilu chomwe chinali ndi masahaba radhiyallahu anhum kapena kuti chikondi chimene masahaba radhiyallahu anhum adali nacho.